Aún vara de unión en mi.com, una ingresión de mi.com con Yeco Sosa. Y a través de eso, como tú crees que era gatano, y nada, que tú la ves y me toca y case. Con la radio ingresión de mi.com con Yeco, ya se ve ganiro. Ganiro, nada más curo, yo me juro. Y juro, y la boca co. Kaga harimo akora ibishoboka byose ngo agurishe igice cya kiste cya kindi cyari cyaramenyekanye cyangwa ubuhanuzi bwahishuye yuko ariho yacukuye imyobo igana kuri Jari na mu Kigali no ku nkengero z'umurwa mukuru w'i Salemu mu gihugu cy'u Buyuda kugira ngo hazasaba imishyikirano abatavuga rumwe nawe yaba RNC yaba abibumbiye mu rugaga nyarwanda cyangwa urunana ubuhanuzi rero ibyo bwa biteye imboni bushyira ahagaragara uwo mugambi warahishuwe washyizwe ahagaragara amaze kubona ko bimenyekanye. Ubu rero ari muri gahunda yo kugurisha kiste arimo ararambagiza abashoramari bo mu gihugu cya Katari Abarabu kugira ngo baze kuhagura yabatse miliyari 30 z'idolari ariko abashoramari b'Abarabu ntabwo banyuzwe n'iki giciro ndetse ntabwo babona umushinga bazahakorera ugereranyije n'abaturage bari mu gihugu uko bangana. Tukiri mu makuru Heaven News Media Agency ibiro ntaramakuru byo mu ijuru ukomeje guhishura yuko ku munsi w'ejo tariki ya 18 Umwami Kigeli Ndoli amaze gushyira inkuru hanze ivuga ko abagara bamaze iminsi igera kuri 10 badacaracara noneho bariraye ku ibaba abagara ni ibigoryi kandi si bo bonyine umuntu wese ukora icyaha nta bwenge agira bariraye ku ibaba nimba bagera bakibagirwa bakibagirwa ko umurimo wanjye bakibagirwa umurimo nkora bashatse abanyamurengekazi bashaka abagore b'abasopecya batari abanyamurenge and then bashyira mu muhanda gukora uburinzi ashaka nayo nkozi y'ikibi Rucamihigo Marka afatanyije na papa we Munyakazi Musa nibo bicishije Kaporali ya Filita ku mabwiriza ya kumradi ku mabwiriza ya Benon Umuhoza. Benon Umuhoza uri mu runana Rwanda Alliance for Change mugiye kuri YouTube ukandika radio iteme ushobora kubonaho ibiganiro biriho ifoto ye ushobora kubona ibiganiro biriho ifoto ye ni Magigiri wa Jacques Nziza noneho biriya mambo yagize n'amahirwe Jacques Nziza bamusubije muri DMI urumva ko akazi kagiye kuzajya gakora neza ariko mu rugaga cyangwa mu runana Rwanda Alliance for Change basa nkaho baza nk'ababihagurukiye kuko uhereye tariki cumi n'ebyiri tariki cumi na kabiri z'ukwezi gushize 12 December 2020 ntabwo barongera gushyiraho gukora ibindi biganiro, ahubwo bashubijeho ibiganiro iyo twakwita banditse bagerageje gukoresha igiswahili bora ya disemba. Nibyo baragerageje ariko babuzeho gato, babuzeho nk'inyuguti imwe, bari kwandika ubora ubora wa disemba, banditse bora ya disemba ariko umuntu z'igiswahili nyine ni lazima utasikia ni nini walikuwa nataka kusema, ama walikuwa akitoka wapi wakielekea wapi, utasikiza vizuri. So RIC ndibwira ko batanegurije izuru ubuhanuzi kugeza magingo ya ntabwo barongera gukora ibindi biganiro. Ya ikindi twabashimira ni uko bakoze urubuga rwa radiyo iteme.com, bisa nk'aho bagiye gukora radiyo shotuwevu cyangwa FM. Nabyo njya mbisura nkabona ni domene, baguze domene ariko ntabwo barakora webusayiti, kuko ubona domene itarubakwa, ni domene idafite content, iri naked, yambaye ubusa. Abatumva ibya domene ni nko kugura ikibanza ukagisiza ugashyiraho fondasiyo ukarekeraho. Iyo tuvuze urubuga rero rwa interinete ni inzu uba wubatse, muri hangana ariho akabeho kandi naraye mu mayerekwa n'ubundi ndumva umubiri ufite intege nke, imvura yaragwa kugeza mu gitondo, rero hariho akantu k'agatotsi keza karyoshye. Ubuhanuzi nabwo ari buzana amayerekwa, mbona marayika wo mu ijuru, ubu marayika umwami Kigeli Ndoli afite abamarayika bamurinda, ntabwo nkeneye ingabo z'abana b'abantu, afite abamarayika bandinda. Baje guhangana n'abagambanyi b'abanyamurenge kazi n'abasopeke kazi, ubu ni babega bashyize mu nzira ya so domene rero ya radio iteme.com ntabwo barashyiraho urubuga, ngira ngo baracyubaka content. Ngayo nguko twarimo tuvuga inkuru ya Rucamihigo, abagambanyi Rucamihigo maka, murabizi ko nabagejejeho amakuru uburyo yangambaniye, ubu rero noneho ngo barashaka ko namburwa ubwenegihugu. My dear, mwebwe muri ibigo ry'intago muzi ibyo mukora, ubwenegihugu bwa ni Babuloni nabo ubonye biciye mu mategeko, mfite lawyer wakoze ako kazi ndamuhemba, ni ukuvuga ngo ibyangombwa byanjye byose byaciye mu mategeko, mperutse kujya gukora clip ahantu ku bijyanye nari ndimo nikorera ibijyanye n'ubukungu n'uburyo covid yashigisha ubukungu, abapolisi baramfata, ibintu birakomera cyane. Tujya kuri sitasiyo runaka polisi bambaza ibyangombwa ID ndayibereka, birth certificate ngiyi, bambaza ibintu byinshi, passport ngiyi, ibyemezo by'ababyeyi ngibi, basanga ibintu byose biri mu mategeko. Smart card za banki, ibintu byose basanga biri alright. Ikintu cyantangaje cyane, harimo umwe wankubise ndamwihorera ndavuga nti wowe uririwe nturaye. Noneho baragenda bakora akanama, barandekura nicara hanze agira akora akanama. Amaze gukora akanama baraza bansubiza ibyangombwa byanjye byose, ahandi bankubise bamusaba ko bamutegeka kunsaba imbabazi. Asaba imbabazi ampa n'amashiringi aho kugira ngo arijye baha amashiringi, bampa amashiringi. Nuko ndigendera bitewe n'uko rero barambwira ngo bagize ngo ndimo ndatanga amakuru ya COVID. Urabona abanyamakuru muri iki gihe bafite ibibazo ku isi yose ku bijyanye no kurekura amakuru ya COVID. Video barayireba barayikurikirana, basanga koko arimo mvuga ku by'ubukungu nubwo COVID yashegeje isi, ariko iwacu muri Kenya ubukungu ntabwo bwari bwifashe nabi. Abantu bari barateye imbere bubaka, ubona igihugu kiri mu cyubako kimeze neza. So niba polisi ishobora kumfata ikandekura, wowe uzanyaka ID uciye he? Uzanyaka pasiporti uciye hehe? Ace ni umanga ingegera rucamihigo maka n'abafashije bagiye gupfa kubera ko mu bugambanyi rucamihigo maka yakora bakoze we na se Munyakazi Musa asa nkaho kashi zo gushimuta kaporari Gafirita Emile wahoze ari umujepe asa nkaho yaziriye wenyine. Baza gushwana rero, muri uwo gushwana rero isi ashaka kumwicisha. Bari bafite udukomfuri twinshi. Ngerera Imana ubuhanuzi bwaragiye burabanzanira kugira ngo ntange ubutabera kuri kaporari Gafirita. Ndabacumbikira, amakuru yose barayampa neza mu buryo bwiza, umwaka urenga. Buriya hari ibintu ntababwiye. Maka yashatse kungurisha umugore we. Umugore aramubwira ati ese wowe urabona umugabo nta mugore afite? Aza kugira ngo agende ashaka umugore w'inshuti, kandi umugore icyo amushakira ni igitsina. Igitsina ndagifite, tuba mu nzu imwe mayidiya. Nari mfite inzu icyumba kimwe na saro, so saro nta kintu cyabagamo, ndayibaha ngiye nigumira muri shambure yanjye. Azajya azana umugore aduce hejuru icyo ashaka ko nyifite waretse nkamuha. Barabimbwira ngo bakoze inama, ndabaza niyo nama mwakoze? Give me time nanjye mbitekerezeho. N'abantu ubwo se umugore ni mutere nda bizagenda bitera? Barongera bakora inama bati umwana tuzamurera. Ntabwira muribuka amagambo nababwiye mwinjira muri iyi nzu batayaye ko watubwiye byinshi. Nababwiye ko iyi nzu yishyurwa n'Uwiteka Imana Nyiringabo. Ahangaha muri ibwami ye hano ntabwo mfata icyemezo. Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo yavuze ko mugomba gusohoka mugashaka iyindi nzu. Ibintu byarakomeye, batangira gushyiraho amategeko nk'aho ari mu rugo rwabo. Batugomba kuduha amezi atatu. Amezi atatu ntabwo njye nta mezi atatu nabaha. Nari niringiye ko nzabona kashi nkabaha mukimuka mukagenda. None mugipange, mutafite venye mutagipanga. Ntibanshinganye ijosi, ndabihora ndaceceka. Iminsi iragenda bigera mu mezi icumi ari mu nzu iwanjye. Muri icyo gihe nanditse inyandiko nyinshi z'ubuhanuzi zivuga ku bugambanyi bw'abasinga n'abashambo. Umugore ni umushambokazi, umugabo akaba umushambo, akaba n'umusinga. Nyina ni umusinga, ise ni umusinga, nyina akaba umushambo. Urumva aravanze. Namara gushyiraho ubuhanuzi nkabazanira bagasomana, nimfite laptop. Nuko igihe cyarageze, Imana irambwira iti sohora abo bantu. Nambaye inkota yanjye, mfunga icyumba cyanjye, ndababaza ikimuzi icyo ari cyo, bati ni iki? Ni inkota. Ndasohotse ningaruka simbasanga aha. Baje bavugana n'umugore w'umukambakazi witwa Nuko, yaba ameze nka kiyateka ariko atari kiyateka. Umugore yaramukoreshaga nyir'urwo rupangu w'umukikuyu, bakajya mureberera ibintu. Basohoka ari nijoro ku mugoroba, abacumbikira hari inzu itarimo umuntu, yari irimo ibyuma aba bashyize aho. Mu gusohoka umugore we yiba amasafuriya yanjye, baterura ibiro 50 by'umuceri, baterura ibiro 30 by'ibishyimbo, ntabahaye barajyana. Jye nta kibazo nari mfite provided ko bambira mu nzu. Urumva ntibasohotse urupangu, bagumye mu rupangu. Nta soni bagira, abanyabyaha si bagira isoni? Nta soni bagira. Agakobwa nyine n'abasengeye babyara kana agakobwa keza keza kitwa Debora, kari kazi ko ndi se. Ewe, ibintu ni hatari. Nuko barasohoka babaho, bahabaye ibyumweru bibiri, bakajya bahengera ntari, bakiba amazi. Nari mfite tanka yajyaga muri litiro 1000, Imana ikanyereka ko biba amazi, ndabihorera. Urebye cyarageze ibyumweru bibiri, nyir'inzu nawe arabirukana. Umugabo yari yaragaramye yaranze gukora da. Urebye ibyumweru bibiri yaragiye juwakari yikorera amakarito n'amabuye n'imicanga, ntiyabonye kashi zo kwimuka se. Hey, abana b'abantu. So bavuye iwanjye rero baragenda barahasoringa barahangayika. Ubwo abateye inda umugore we iya kabiri, ayimutera bari muri situasiyo igoye, izanjiji zitazi kwiporogarama ngo zimenye ibihe uko bimeze. Ntibabyaye umwana, babuze kashi inzara ibariye. Bati he, bati umuhanuzi yafashe inkota ashaka kutwica, tugiye kumurega attempt murder. Ariko bakaba bari bana baconnectinze na za magigiri. So za magigiri zipanga umuntu, umupolisi wagiye gukorera amahugurwa muri gakondo y'abakiranutsi, kugira ngo arebe niba afite ibyangombwa babanze bamenye uko the way forward. Sibwo twagiye ku gitoro cya polisi, bagarutse baje kwiba ibintu, bari bazi ko nagiye i Burayi. Kuko nari mfite urugendo rwo kujya i Burayi, nyir'inzu mubwira ko ngiye i Burayi, ibintu byanjye azabirinda. Noneho yibwira ko nagiye, noneho baza kubomora inzu ndimo indani, ni kuri laptop. Nari mfite ingufuri naguze, nakagufuri gakoze mu bwoko bwa zahabu, kari origina, kukabomora birabananira. Jyewe nkaba nagize ngo ni neighbor, umuturanyi wataye imfunguzo, none hakaba arimo yica ingufuri, nza kureba kuko numvaga bisa nkaho biri iwanjye, nsanga ni iwanjye barimo wabomora, ndakingura. Sibwo ibintu byakururanye, sibwo tugiye polisi, aho kugira ngo bafunge landlady n'iyi nkozi y'icyuru cya migomaka, ahubwo bafunga njye na Rucamihigo, kubera ko yari diru bakoranye na za Magigiri na nyiri inzu landlady na Rucamihigo. Rucamihigo urumva nta kuntu bari kumurekura, kubera ko yitwa ko yaje kwiba, yitwaza ko yabanaga nanye ngo kandi ko namusigiye ibintu ya kujya i Burayi. Kandi nyine inzu twaravuganye itariki 2 z'ukwezi kwa kane 2019, twongera kuvuga ngo itariki zitandatu bazi itariki 12, aho rero niho habaye barareba urukiramende aratangira ati uyu ni umunyakadomo ati ndamuzi, kandi mu by'ukuri uriya mugabo nta hantu nzi, twahuriye Nairobi. Furthermore ntiyigeze abana mu murwa mukuru wa Kigali, n'umugore we ntiyigeze ahaba. Ati ndamuzi twabanaga i Kigali, yavuze ibigambo ndababwira nti ni ibigambo arimo avuga, kandi icyo si cyo kibazo. Ikibazo ni uko baje kunyiba baburundi, rero hakora kashi, banshyira ku ruhande bati ufite kashi ku buryo bwihuse tukurekure. Ubwo mfata tike nari mfite yo kujya i Burayi, nayicamo kabiri mbaha kashi. Hari ubwo namaze muri gereza iminsi ibiri 48 hours, Imana yari yambwiye ati ureke bagushyire muri gereza, nusohoka barakwica barahita bakurasa. Ndabihora ninjira muri gereza na maka rucamihigo, ni maskini sa kintu, telefone ni muri kamuizi. Naramva abwira umugore we ko yabuze, umugore aza amutuma ku bantu arambwira ati reka date nta nubwo mfite aya time. Wabonye umuntu magigira ukora diru nta kashi, yakoze amagiri zari zatinze, communication irabura, umugabo amushyira indani communication barayibura. Njyewe rero ku cyumweru kwa gatanu kwa gatandatu ku cyumweru saa mbiri z'ijoro bakubita kashi barandekura. Iyo nzu nayirayemo rimwe bucya zinukanjya Nairobi jyaho bita Ronald Ngara, kuko bandegaga ngo am operating illegal area. Certificate of registration y'akazi nkora itangazamakuru igaragaza ko ngomba gukorera hari boite postale zanjye. Nuko none nkaba ndi Rungai hafi na Kisilian. Ubwo Imana irambwira iti bapanze umugambi wo kukurasa. Naho sinzi ukuntu ubuhanuzi bwajijishije wa mugabo wari ufite dosiye yanjye, aterega ati mfite na bene wanjye tujye tuvugana n'uyu munsi baraza kundeba. Bumba nitaye mu gutwi ati bakora muri idara ya uperereze. Ubwo nahise nimuka ndigendera, inzu yose ndayisiga, nsiga ibyarimo, nsiga kontena y'amazi, kira kitu, amarido, buri kindi cyose nafunze inzu ndigendera. Natwaye briefcase zanjye akora imwe yari irimo utundi tuntu twibanze ariko tutari ibyangombwa, yari briefcase nshyashya naguze ndayisiga. Ubwo ndigendera harimo utuntu utwenda twiza nari naguze, utwenda dushya. Yari natwaye ikintu cyitwa document, nadiringaga na document. Nuko ubwo nshaho ndigendera, ubwo zaza amagigiri bari bazitegetse ko zitwara document nakiriyeho kashi. Zaza amagigiri muri zo document nakiriyeho kashi orijino tupapurukura muri banke baradutwaye twose, bibwira ko bampamije. Naho njyewe nari narakoze kopi z'utwo tudokumenti, kopi z'ibitabo bibiri zigera ku hafi paje 400. So ni ukuvuga ngo izo kopi zari zifungiye muri briefcase ya dokumenti. Buro babitwaye bumva ko bakoze diru. Naho ngerera yacanye mbona umugani wa wa wundi, dokumenti zanjye zose zari zifite kopi kira kitu nikacukuwa. Izo dokumenti nagenda kiriho kashi z'ubumaze igiri n'ubu ndacyazifite. Furthermore amazina yabo bose ari ku kinyamakuru ari ku nyangenews.com. Ibintu byose nari nabiteguye neza, nzi neza ko izo kuko Imana yambwiye ko bazaza kunyiba dokumenti. Nkoporora amazina yabo yose ndayandika yose, maze kuyandika mbishyira muri judgment amazina yabo muri judgment na nomero zabo za telefone, kuko nari nzifite abari muri Canada, abandi mazi Beatrice, abari batuye mu Bwongereza, bla bla. Urumva rero, the document they have taken, the useless is useless. That document original are useless to me. Ntacyo ugeze zimariye, ahubwo banyijije umwanda. Then ikaenda hivyo, story ikaisha. Ngira ndi mukandigendera, ninjira ubutayu 2019 mu kwezi kwa kane, ubutayu ndabukora 2020 irarangira. Ubu ngubu mu by'ukuri ubutayu bwararangiye. Izi ngegera rero z'abasinga n'abashambo ziriho zihiga ubugingo bwanjye zararindagiye. None se tell me how can you find somebody utazi ahantu atuye ngo bahuye ko akorera hanaha? Ejo rero nkora iriya nkuru nagira ngo ntere ibuye mu gihuru ndebe how they operate, bakora gute, niki barimo bapanga. So noneho ko ari injiji bahise ba responding immediately, nta nubwo baretse nibura ngo haceho n'iminsi ibiri itatu n'itanu. They have taken action, bahise ba responding. So spiritual notification already has been alerted me, and furthermore nta kandi kazi nari mfite kihutirwa cyane. Uko buriya akazi kihutirwa ni ubuhanuzi. Ubuhanuzi rero nabo bagejejeho mu kuri radiyo, ubwo kwandika ntabwo biba bikihutirwa, umuntu ashobora kubikora any time. Mfite ubuhanuzi bwinshi cyane, paje zigeze hano hafi around 500. Ya urumva rero uko niko ibintu byagenze, niko bimeze. Uro bahagaze mu muhanda barategereje, ngo bategereje umwami Kigeli Ndori. Aba bantu uriya ku munyabyaha n'ibyago. Wowe wategereza umuntu ntuzi ko ari buze ku kazi, iyo ubonye kuri A Great News nshyizeho inkuru imwe, nshyizeho inkuru ebyiri eshatu, ni ukuvuga ngo nta kazi mfite. That is the meaning. That's it. Number two, ukora editing nigira mu bice by'ubuhanuzi bya kera, ninjira back in muri database, ntushobora kumenya ko ninjiye cyangwa ntinjiye. Nkakora akazi kanjye nkarangiza. Ikintu kibamenyesha ko ninjiye niyo na publishinze new article, niyo nashyize na picturinze, nakoze picturing mu buhanuzi, shyiramo picturing nkahakora highlighting the file numbers, judgmental file numbers. Nibyo bibereka ko narindi online. Turumva rero, you people, you are dealing with someone whom you don't know. I am an expert in technology, my dear. Kana akazi nkoze igihe kinini cyane, around 15 years. Fuse muri bigoryi muri injiji. Fagamo marayika iyo yamanutse kurinda umuhanuzi, mwanyura he? Ntabice abajujubyi, abatesha umutwe, bicamihigo makana, mutubaha Mana Rasheri, nabacireho iteka n'abana babo bazaba bamwe mu rubyaro rwa Kayini, na Kayini namucireho iteka ibyo yakoze, bazaba bamwe mu rubyaro rwa Kayini. Mutahangayika kwa dunia he, muzifuza urupfu murure. Hani Babuloni ubuhanuzi buravuga ngo people they will make a choice to go in death rather than going on living. Muzifuza urupfu mu rubure, utateseka sana. Haya kaga nguo namubwiye ko COVID itazigera iva mu gihugu cye. Amashuri yayafunze, ku makuru twabonye ku munsi w'ejo dukesha BBC Gahuza, ni uko amashuri bayafunze, bongeye kuyafunga. covid stage 2 imeze nabi muri gakondo y'abakiranutsi. Ubwo urumva ntabwo haraza stage 3, even stage 4 now is prepared. Uwiteka azabatesha umutwe muto umutwe murindagire. Maidia nimba naraciriyeho iteka Joe Biden, nkaciraho iteka Democrats, nkaciraho iteka Satani na Antikristo. Who are they? Who are you? Mwebwe muri bande? Muri ingegera gusa. Nyinyi ni manga. Iyo manga yenu itawaua, haitawasaidia. Ubu rero ibintu byacitse cyane ngo barimo barahiga umwami Kigeri Ndori. Ye mwambona kweri? Bwari burya si buno. Imana yampuje na Rucamigo kugira ngo inyihere inkuru ya Gafirita Emile kuko yari izi yuko Umuhoza Benoni azajya muri RC. RC rero bashobora kuba ibintu barimo babisubiramo, barimo babitunganya neza. Ikindi bagomba kumenya ni uko na Professor Kambanda Charles umusesenguzi mu bya politiki, mu mategeko no mu bucuruzi no mu tuntu twose, numva utuntu twose atuzi. Bigaragara ko afite Abanyamerika bamuha amakuru, nawe ntabwo ari miseke igoroye kubera ko ari ku ruhande rwa RNC. Ari ku ruhande rwa RNC, mugomba rero ku kurya muri menge. Yes, that's it. Kurya muri menge. Although in politics there is no permanent enemy, there is no permanent friend, but there is permanent interest. Dushobora kuzahuzwa na interest z'igihugu, but of course we will have a policy. We have policies we have to follow. Nimo umuntu ari muri hare nise twa tuzi ko yatugambanira, ubwo dufite uko ibintu tuzabivuganaho n'uko tuzabyumvikanaho kugira ngo everybody will work safely, abantu bakore mu buryo bufite umutekano. Kandi already we have the security kuko ijuru ritubereye amaso, ritubwira buri kimwe cyose uko kirimo kugenda n'uko kimeze. Tukiri muri ibyo by'ubumagigiri, ubuhanuzi bwakomeje kugaragaza yuko ibiro ntaramakuru byo mu ijuru Heaven News Media Agency biragaragaza yuko kashi zoherejwe zo guhiga umwami Kigeri Ndori, bamagigiri babiri bazigabanye, umwe atwara nyinshi undi atwara nkeya, ku buryo hizi mankaha wagihinga abagore bashyize mu muhanda ngira ngo n'amajana babahaye cyangwa igihumbi igihumbi cyangwa bakababeshya ko hari icyo bari bubahe. Nabwo ngo ngiye ntungishije imiryango myinshi. Urumva izo abo bamagiri imiryango yabo irya kubera njyewe, abanyamurengekazi barya kubera njyewe, abasopeke barya kubera jyewe. Izina ryanjye ritungishije benshi mayidiya. Turabona amasaha agiye ngira ngo bibaye saa sita, hari saa sita na 20. Reka turekere aho tujye gushaka uburyo twabona umwerera, tugerageze kunywa amata turebe ko uyu muhogo watungana, tukazajya tubona uburyo turageza amakuru. May the Lord protect you abundantly. Reka turebe ku munsi w'ejo uko bizagera muri Leta Zunze za Amerika, niba Joe Biden azarahizwa cyangwa nimba bizagenda. Bye. Bari kumwe n'umwami Kigeri Ndori mu gihugu cy'Ubushinwa, ni ukuvuga mukuru w'ishushanyo.